Colombia. Como el JD. JD.
Kamova, ine panu nifuna kamova, polo sindine chakolwa, zina langa ndine hamova, batina kayewa kamova, ine panu nifuna kamova, polo sindine chakolwa, zina langa ndine hamova.
Monday naifanya kazi, Tuesday nafanya kazi, Wednesday nafanya kazi, Thursday nafanya kazi.
Jina langu ni Jaidia.
Katina kaye wakamuba, ine palo nifunga kamuba, polo sindi mechagulwa, jina langa ndine hamuba. Do you want to be a?
Yes.
Do you want to be a?
Yes.
Cause I want to be a.
Yes.
Bamani leta pombe, bamani leta chupa yangu, bamani leta gambe, bamani leta chupa yangu.
Okay, batina kaye wakamuba, inipano nifuna kamuba, olo sindi nechakulwa, zina langa nine hamuba.
Kweli na imisibia, niko hapa na itakabia, ata kama soteja wabia. Jina langu ni Jaidia.
Monday, muntuale bomba. Tuesday, muntuale bomba. Wednesday, muntuale bomba. Thursday, muntuale bomba. Muntuale bomba.
Come on Friday.
Bamani leta pombe. Bamani leta chupa yangu. Bamani leta gambe. Bamani leta chupa yangu.
Kweli na imisibia, niko hapa na itakabia, ata kama soteja wabia, jina langu ni Jaidia. Kweli na imisibia, niko hapa na itakabia, ata kama soteja wabia, jina langu ni Jaidia.
Kamuba, ine panu nifuna kamuba, polo sindi